vinywera tukirendagano madiza mwatu mukitogenda kwechanga omanyibaji abawala bantawanya kitondeke bwotyo newe bakugamba ebigambo nkyolibeera naye mubulungi ne mububi omanange
yagala kulaba ng'omwenya munnange
Come on.